Jeremia 35 verse 1. Izwi lafika kuJeremia livela kuJehova ezinsukwini zikaJehoyakimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda lathi. Verse 2. Yiya endlini yamaRekabi ukhulume kuwo wangenise endlini kaJehova kwelinye lamakamero ayo uwaphuzise iwayini. Verse 3. Ngase ngithatha uJahazaniya indodana kaJeremiya kaHabasiniya nabafowabo na wonke amadodana akhe na yonke indlu yamaRekabi. Verse 4. Ngaba ngenisa endlini kaJehova ekamelweni lamadodana kaHanani indodana kaIgidaliya umuntu kaNkulunkulu wayeseceleni kwekamelo ezikhulu elaliphezu kwekamelo likaMahaseya indodana kaShalumi umlindisango. Verse 5. Ngabe phambi kwamadodana endlu yamaRekabi izimbizana ezigcwele iwayini nezindebe ngathi kubo phuzani iwayini. Verse 6. Kepha bathi asiyukuphuza iwayini ngokuba uJonadaba indodana kaRekabi ubaba wasiyala wathi aniyukuphuza iwayini nina namadodana enu kuze kube nini. Verse 7. Futhi ningakhi idlu, ningahlanyeli imbewu, ningatshali isivini, ningabi naso, ngokuba niyakuhlala ematendeni zonke izinsuku zenu, ukuba nihlale izinsuku eziningi lapho nigogobele khona. Verse 8. Sililalele izwi kaJonadaba indodana kaRekabi ubaba kukho konke asiyala ngakho ba singaphuzi iwayini zonke insuku zethu thina nawomkethu namadodana ethu namadodakazi ethu. Verse 9. Singakhi izindlu kuba sihlale kuzo futhi isivini nensimu nembewu asinakho. Verse 10. Kepha sihlale ematendeni silalele senza njengakho konke uJonadaba ubaba siyala ngakho. Verse 11. Kwazi lapho uNebukadinesari inkosi yaseBhabheli enyukele ezweni sathi siyakuya nokuya eJerusalema sisuke empini yamakharedi nasempini yama-Aramu sase sakha-ke eJerusalema. Verse 12. Izwi likaJehova lafika kuJeremiya lathi. Verse 13. Usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, hamba usho kumadoda kwaJuda nakwabakhileyo eJerusalema uthi, aniyukwamukela ukulaya ukuba niwalalele amazwi ami na, usho uJehova. Verse 14. Agciniwe amazwi kaJonadaba, indodana kaRekabi ayala ngawo amadodana akhe, okuba angaphuzi iwayini kuze kube namuhla waliphuzanga, ngokuba alalela umyalo kayise, nami ngikhulume kini, ngikhuluma njalo njalo, kepha kaningilalelanga. Verse 15. Futhi ngithume kini zonke izinceku zami, abaprofethi ngibathuma njalo njalo ngokuthi, ake nibuye kube yilona lowo endleleni yakhe embi, nenze imisebenzi yenu ibe mihle. Ningalandeli abanye onkulunkulu kubani bakhonze, khona niyakuhlala ezweni engilinike nina nawoyihlo, kepha anibekanga izindlebe zenu, aningizwanga. Verse 16. Njengokuba amadodana kaJonadaba, indodana kaRekabi egcinile umyalo kayise wayala ngawo, kepha laba bantu bengangilalelanga. Verse 17. Ngalokho usho kanje uJehova uNkulunkulu Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, bheka ngiyakwehlisela phezu kaJuda naphezu kwabo bonke abakhile eJerusalema konke okubi engikukhulume kubo, ngokuba ngikhulumile kubo kepha kabalalelanga, ngibabizile kepha kabangiphendulanga. Verse 18. UJeremiya wathi kuyo indlu yamaRekabi, usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, ngenxa yokuba niwulalele umyalo kaJonadaba uyihlo nagcina yonke imyalo yakhe nenza ngakho konke aniyale ngakho. Verse 19. Ngalokho Usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, uJonadaba indodana kaRekabi akayunqunyelwa muntu wokuma phambi kwami kuze kube phakade.